wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cabdiraxiin yadaha furay mashruuc uga langorodo walbarashada xaaladda degdeg ee degmada baydhabo xarunta gobolka baay. mashruucugan weliba fulinta t d s ku kaaladaheen hay-adda care international somali gredo mercy groups walina isu dareero doonee muddo hal sanadoodeed. hadafka lagu leeyay ee mashruucugan iyo deersiyow ku walbarashada dadka taabaalaysan iyona dadka deegaanka, kordhintiiyona ilaalinta tayada walbarashada, iyo tababare lanfadiyo macalimiintiiyona maamulada dugsiyada. ardayda waliba lagu caawiyi doonay alaabta walbarashada sida buwaagtiiyona dharka. wasiirada wasaaradda qorsheyntiiyona walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa si wadajira waliba iyo ka bogaadiyana ee shaqada iyo hayan hay-adooyinka iyo anan ballan qaadeen wada shaqeyn iyonay korjoogtan iyo ka sameeya doonaa horan dareerowka iyonay fulinta mashruucga muddada isu dareera kaasoo howlashii idan badanyin.
daahfurka mashruucan oo aadka qiimaha u leh aada ugu faraxsanahay, waxaa kala rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed, wasiir maxamed cabdiraxiin iyo wasiir soomaali iyo agaasimaha iyo tiimka wasaaradda waxbarashada oo ay geliyeen juhdi aada u badan intay xafiiska joogeen ay geliyeen xeerarka waxbarashada dowladda koonfur galbeed. aniga dowladdan halkan wakiil uga ahay wasaaradda qorsheyntan joogaa anigoo dhammaanta dowladda wadanahay, laakiin waxaa ogtihiin wasaaradda qorsheynta duurka ay ku leedahay mashaariicda markay isteedka ka socdaan oo mandeetkeedu ah dawagalka iyo la socodka mashaariicda iyo soo kordhinta mashaariicda isteedka u doodana in mar walba isteedka mashaariic badan imaadaan. mashruucan aadka u weyn oo waxbarashada ana farxad gooni ay ii tahay, weli waxaa rabaa inaan si goona uhuso weli mashruucan oo fulin doono waxbarasho oo haddana uu ku fulin doono meelaha bulshada aadka meenaha de dhibaato uga haysa inay waxbarasho ay helaan oo kaamanka barakacyaasha ah oo haddana magaalada baydhabo loo hulay. waxaan u malaynaa dadka arintaas ka shaqeeyay inay ogaayeen inay meenaha de ogaayeen baahida ka jirto state koonfur galbeed special magaalada baydhabo.
bacd salaam sharaf iyo qiimo ayaan u tahay maanta inaan kasoo qayb galno ama u fadhino mashruucan daahfurkiisa oo in badan la sugaayay ayna ahayd in mar hore la daafuro, laakiin sababo jira awgeed ilaahay maanta uu suurtageliyey inaan isugu nimaadno daafurkiisa. xaqiiqdii mashruuca faa'iida uu leeyahay waxbarashada waa laga sheekeeyey guud ahaan, hase yeeshee waxa uu xambaarsan yahay oo ah in ardada waxbarashada ka maqan in lasoo xareeyo iskuulaadkii u baahantaa kuleynta mitqaana yani hore u haystay, haddana laga yaabo inay gaab galaan in hore loo sii wado. guud ahaanba yani waa wax aad aada u fiican in loogu faa'iideeyo ardayga, gaar ahaan macalimiinta waxbarashada mitqaana ku howlan iyo natirkooda ay u helaan fursad hadday ahaan leedahay dhinaca tababarada iyo gunooyinka. marka waa aada aada qiimo u leh mashruucan. ka wasaarad ahaan waana soo dhaweyneynaa waana kala shaqeyneynaa insha allah hay-adaha ku howlan inay ka qayb qaataan fulinta mashruucan. kulley baahiyaha waxbarashada lama soo koobi karo. ardada u baahan in waxbarashadii lagu taaquleeyo ama kuwa waxbarashada ka maqan in lasoo xareeyaan fara ka maqodno. waxaa jira mashruuc yaroo mitqaana oo emergency ah oo socdo, laga yaabo waqtigooda inuu gabaabsi u yahay, kuwaasaa islaheen yani bitl waqti waa u dhammaaday haddana balse yeeshaan. marka kan haddii uu isagana oo emergency u yahay, waxaan rajeynaynaa insha allah kuwa hadda dhammaaday naftirkooda ayagana halkaas laga sii wado lana gaarsiiyo waqtiga dhiban mitqaana insha allah. ugu dambeyn haddana laga sii baaraandego sababta waxbarashada mar walba waa baahi taagan waayo, yani arday waxbarasho u baahan yahay, dadkii mitqaana yani qaarkood ma awoodaan, waa dad barakacyaal ah, aan awoodin caruurtooda mitqaana iskuulaadka inay materiaalka wax loo baahnaa ama aqabkii guud ahaanba yani dhiirigelin u baahan yihiin.